Murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za Mai Mai zaraye zongeye kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge batuye mu mihanda itandukanye yo mu Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abantu 10 bakomerekeye muri ibyo bitero. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu mihanda itandukanye yo muri gurupu ya Bijombo iri mu birometero bigera kuri 60 umujyi wa Uvira, bavuga yuko bazindutse bagabwaho ibitero n'inyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara hamwe na Mai Mai y'Ilunga. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha Patrick Mugwanashaka, umuyobozi wa Societe Civile muri Bijombo, avuga yuko abo bagwanyi ba Red Tabara na Mai Mai bishe abantu, bakomeretsa abandi, batwika imihana ndetse banyaga n'amatungo abarirwa mu magana.
Habayeho saa 11 n'iminota 7 Mai Mai iratera iri kumwe na Red Tabara, batera Kanogo, batera Muranza ku Ijimbo, batera Muhana mu Baturika, batera ku Murambi, batera kwa Masata, batera Nyakirango, batera Muturirwa. Hakomeka abantu bashije kubona ubungubu, hakomeretsa abantu bagera 10, bagerose ubungubu barahunze kubarahunga berekeza hakurya bafata kwa Gashigo baja kwa Kananga, ariko n'ubungubu ntibafite iyo berekeza. Ubungubu nta butabazi kabisa, ntibafite icyo barya, ntibafite aho bahagaze, amazu yose bari hanze kabisa. Inka zo babashe kujana n'inka zirenga hafi 500.
Felix Gasore n'umwe mu bashefu muri gurupu ya Bijombo avuga yuko batakiye ubuyobozi bwa gisirikare ku rwego rw'intara ya Kivu y'Epfo kugira ngo ubwire abasirikare bari mu Bijombo gutabara abo baturage bari kwicwa, ariko ntibyakunze.
Bose bazindutse batera imihana ya Muramvya, bahitiye baturutse inzira zitatu hose hari abasirikare mu gatanga, hari abasirikare niho Mai yaciye kuri Gongwa aho bita mu Mukumba, hari abasirikare ku Muranzu bwaho nyirizina, hari abasirikare ku Mugeti, hari abasirikare kuri Nyarwango, hari abasirikare. Iyo mihana yose yahiye kandi FARDC yahagaze ntayibirebere.
None mwabwiye ubuyobozi bwa gisirikare bukavu babwira gute?
Twahamagaye abayobozi ba gisirikare turabibabwira, batubwira ko bamenye amakuru ngo bahaye bakurikirana, ariko ngo babaje abasirikare babo bavuga yuko babonye igitero mukije ari kinini cyane, ntibatucyitanga bagihereza inzira kugira ngo babashe gukora ibyari bibaza nyine baza kwica abantu.
Umuyobozi wa Munisco mu ntara ya Kivu y'Epfo Karnasoro yemeza iby'ibi bitero, ariko ntavuga bari kugwana kuko ategereje amakuru ava muri FARDC ikorera mu Bijombo. Cyakoza uyu muyobozi avuga yuko bohereje indege za Munisco mu kirere iyi ntambara iri kuberamo kugira ngo bamenye aho umwanzi ari. Gusa uyu muyobozi avuga yuko batakoresheje izo ndege mu kurasa umwanzi kuko muri ako karere karimo abana n'abaturage b'abasivili. Cyakoza na Brise Mabre, umuvugizi wa Mai Mai y'Ilunga, yabwiye ijwi rya Amerika yuko batatwitse imihana y'abaturage kuko ahubwo basubijeyo ibitero byatwigwaneyo na Gumino bari babagabyeho.
Bari baje kudutera bivanze n'imbonera kure za zindi zaje gusara muri Plaine de la Ruzizi mu minsi 15 muri uku kwezi kwa gatanu, zaje kubafasha. Biyumva bafite imbaraga ngo badutere hariya za Masango, Magunda na Masiga, batwice abaturage bajyane n'ibintu zabo, ariko twivurema nta muntu twishe kandi ibintu zabo twajyanye.
Ariko iyo uvuga ngo bari kumwe n'imbonera kure, namwe bavuga yuko muri kumwe na Red Tabara ya Gisiga.
Urumva Red Tabara twabana gute kandi tutavuga ururimi rumwe? Red Tabara ni Abarundi, natwe turabafurije. Urumva ikirundi ni umufurije n'umurundi bakumvikana.
Amakuru ava mu buyobozi bwo mu Rurambo avuga ariko kuva tariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya 24 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021, aba bagwanyi ba Mai Mai bafatikanyije n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara batwitse imihanda irenga 16 yo mu Rurambo. batuma abaturage barenga ibihumbi bine bahungira izo ntambara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kubwegera, abandi nabo bahungira Remera, Rubuga ndetse na Mulenge. Dedi Tabara yakunze guhakana kutari muri ibi bitero by'abagwanyi babo Mai Mai. Twagerageje kuyivugisha ku murongo wa telefone ntibyadukundira. Vedatse Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika ubira mu Ntara kivuye
tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuze mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka ejo rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyari cyarashyizweho cyo gukoresha pasiporo zisanzwe. Izo pasiporo zikaba zagombaga kurangira ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha, zigasimburwa n'izizakoreshwa mu muryango w'Afurika w'Uburasirazuba. Ariko Leta y'u Rwanda yongereyeho umwaka umwe mu rwego rwo korohereza abagezweho ingaruka n'ikiza cya COVID-19. I Kigali, inkuru ya Sumutakaboyi.
Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe. Iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya 27 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka, zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022, nk'uko bitangazwa na Lieutenant Colonel Gatarayiha Regis ukuriye uru rwego. Avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu Banyarwanda baba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha kuzihindura bitewe n'icyorezo cya COVID-19.
Abanyarwanda benshi bari mu mahanga, barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga, bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga. Muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa kane 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizate agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022.
Izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u Rwanda 100,000, mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga 50,000. Kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'2019, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda 100,000 aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya, biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku 95,000. Igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo, bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa Damascene Rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije Abanyarwanda.
Nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahindura pasiporo. Umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije. Ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza 2025, ntabwo tuzamusubiza inyuma, ahazaza azafata pasiporo nshya.
Kugeza ibi bihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika, ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukashyigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro kibageraho gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Gireneza. Kenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo bakora, gusa bikamera nk'aho biganye. Bigendeye n'ibintu tugezemo, iterambere dusunikira gukora ibintu tutazi neza icyo bisobanuye. bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore uyu munsi ariko turibanda ku bakobwa basaba abasore ko babana bakabaterera ivi
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM
Gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'1980 ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore bakabana bakabyara bakororoka Gutera ivi ni ikintu gikorwa n'abasore ntago bimenyerewe ko umukobwa ari utera ivi muri iminsi rero hari abakobwa basigaye baterera ivi abasore babasaba umubano ibi bikaba bikurura impaka mu bantu benshi
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Nubwo hari bamwe bavuga ko umukobwa wasabye umusore umubano aba afite ikindi akurikiye hari abavuga ko bitari bikwiye ko abantu bumva ko byacitse ahubwo ko abakobwa nabo bashoboye kandi bashobora gufata iya mbere mu gusaba umubano ndetse bakanatera ivi ibi ni bimwe mu bitekerezo mugenzi wacu Rugamba Jonathan yakusanyirije mu karere ka Nyarugenge reka tubyumve ku buryo burambuye
ko gusaba ubushuti umusore akenshi afite icyo amukekaho kijyanye n'uko afite ubushobozi ariko kuri njyewe ntabwo umukobwa yansaba ubushuti ari we ubunsabye ngo mfate mudu yo kujya muri ubwo bushuti kereka ari njyewe ubumusabye
njye mbibona nk'uko abakobwa b'ubwabo basigaye bigira icyizere bakibona nk'abantu bashoboye kandi bafite uruhare mu iterambere ryabo kuko abakobwa aba yumva gusaba ubushuti umuhungu donc aba yamwishimiye ku ruhande rwanjye bifata nk'ibintu byiza kuko bituma umukobwa arirekura donc aba yafashe icyemezo kandi burya abakobwa ibyemezo byabo akenshi bikunda kuba birimo kuri kwinshi ariko wambwiye ko nkunda atantereye ivi ahubwo njye namuterera ivi ariko we yifasha akaza kunterera ivi byangora kubyakira
oya naga ari umuco agari ugutuma akagusaba urukundo nuko aba yagukunda
njyewe ntabwo byantungura cyane cyane ko tuzi neza ko kera twumvaga ngo umukobwa yoroye igikwa tukumva ni ibintu bidasanzwe iyo bavuze gender cyangwa bakavuga guhuza muri byose nuko nyine kubyakira kuri twebwe bigoye ariko buri wese yabyumva ariko njyari ntereye ntabwo nabyakira vuba biragoye pe biragoye cyane
ntabwo yatubyemera tewe hari igihe ashobora kuza gutyo bitewe n'ukuntu akubona cyangwa no bitewe n'imitungo ufite bigatuma akaba ibyo bimukurura nk'ibintu ufite wenda bigatuma guhuza aho gutyo ariko nta n'urukundo agufitiye umukobwa usaba umusore ubushuti burya umukobwa akenshi icyizere kukimuha biba bigoye umusore n'usaba ubushuti nta mukobwa usaba ubushuti mbese kubyakira biba bigoye iryo viye biragoye kabisa biragoye kuba umukobwa yanterera ivi
barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko mutubwire ese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/22/32 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe gutera ivi ni ikintu gifatwa nk'ikigezweho mu Rwanda ubusanzwe umusore ategura impeta gahuriza hamwe inshuti cyangwa abavandimwe akababwira ko ashaka kurushinga maze bakabigira ibanga agatumira umukobwa baba bakundana maze mu gisa nko kumutungura akamupfukama imbere akamwereka impeta akamusaba kumubera umugore iyo abyemeye amwambika ya mpeta ubundi bagatangira kwitegura ubukwe ibi ntibigikorwa n'abasore gusa abakobwa nabo bafashe iya mbere mu guterera abasore ivi urugero ni Umunyana Alice ni umugore wasabye umugabo we Patrick Kamanzi ko babana ndetse kuri ubu babanye neza nta kibazo. Bemeza ko aho urukundo ruri ibintu byose bigenda neza, ndetse ko kuba yaramusabye ko babana basanga nta muco yishe, ko aho yari kuyatatira umuco ari igihe yari kujya kumukwa agatanga inkwano ku babyeyi b'umusore. Bemeza ko icya mbere ari ukuba mukundana by'ukuri. Reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe.
Nitwa Umunyana Alice, ndi umugore w'umugabo umwe, tumaranye umwaka umwe dukoze ubukwe.
Nitwa Patrick Kamanzi, maze umwaka umwe nubatse n'umugore wanjye Alice mureba hano.
Wadusangiza ubuhamya, ese byagenze gute kugira ngo abe usa umugabo wawe kuko mubana?
Njyewe nabonaga igihe kiri kunshika, ndavuga rero hari ibyo nshaka gukora kandi nubatse. Ndamubwira ndashaka ko tubana.
Byarantunguye akibimbwira ako ka mwanya, ariko kubera ko twawe twakundanaga mukunda nawe nimbitinda none se mvuga ati nta kibazo. Erega y'abantu bakundana ibyo by'umuco byo kuvuga ngo uriya ni umutware, uriya ni ugomba kuvuga iki, uriya ni ugomba gukora iki, ndakeka atari ko babimeze. Kandi ntabwo ingo zose ziba zimeze kimwe. Umuco yari kwica wenda yafata nk'inkwana akaza kunywa wenda cyangwa akaza kunsaba ababyeyi, nubwo ari ko yishe umuco. Ariko njye nawe babiri turakundana, kuba yabinsaba ngo tubane nta gitangaza kirimo. Nuko umugore n'undi abana n'umugabo amubwira ngo ndashaka ko twubaka ari hantu, ndashaka ko tugura iki kintu mu nzu, dukundana njye nawe, ntabwo igihe cyose ari njye wamuproposa ngo tujye ahanga icya dukora iki. Nawe yarambwiye ati ndashaka kunsura, ndashaka ko dutaha ubukwe bwa runaka, ndashaka ko dutemberera ahangaha. Ibyo rero kumbwira ngo tubane nabifashe nk'uko ari ikintu gisanzwe, n'ubundi yansaba nk'uko sanzwe nsaba ikintu nk'uko nanjye nakimusaba.
Umugabo wanjye ndamwubaha cyane, ndanamukunda, amfata neza. Ni umugabo mwiza.
Oya, ibyo ngibyo nawe yabibera umuhamya wo kubivuga. Ntabwo ibyo biba mu rugo rwacu, ntabwo nakwifata ngo umubwire nabi kubera ko wenda ari we wavuze ngo tubane atari njye wabivuze. Ibyo byaba naba ntazi akamaro k'urukundo. Nubwo tuba dufite umunezero, tuba dufite ubwisanzure, nakubwira ko hari demokarasi yuko buri wese avuga icyo yumva atekereza ku kintu, tukakiganiraho tukagifatira umwanzuro.
Ikintu rero cyica urukundo rw'ubu ni uko umuntu agenda akamenya ibye, akamukunda, avuga ati reka mukunde ariko ibi ngibi ntabwo njye nzabikora, ni ibye ariko ntabwo ari byo. Umuntu agomba kwisanzura, niba hari icyo ushaka, niba hari icyo ushoboye ukakimukorera nka boyfriend wawe, kuko iyo utinye usanga bipfa. Umuntu mwakundanaga kubera umutinya, kubera hari ibyo utinya kumubwira kandi ukeneye, ugasanga hari akantu ufitemo, kumva ahubwo hari undi wabibwira kuko w'umutinyutse. Rero ndi kumva inama nagira urubyiruko, twakisanzura mu rukundo, kumva uri free, ukabwira umukunzi wawe icyo ukeneye akakikwemera cyangwa bikanga.
Icyo nababwira cyo icya mbere ni uko kuba mukundana biruta ibindi byose.
Arakoze Umunyana Alice ku buhamya bw'adusangije. Ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 0282 3232 cyangwa se kuri 0778 0584 1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bavakure Augustin ni umusaza w'imyaka 70 y'amavuko utuye mu karere ka Gicumbi. Ntiyemeranya n'umuco wo gutera ivi, haba ku bahungu ndetse n'abakobwa. Nubwo yemera kumucukura, ariko nanone ngo atekereza ko hari ibisaba gutekerezwaho n'urubyiruko niba bisamire hejuru. Ni mu kiganiro agiranye na Ishimwe Honore mu kiganiro Ejo.
Mu kiganiro Ejo turi kumwe na Muzehe Bavakure Hogiste. Ngiye gutangira adusangiza ishusho y'uko abasore n'inkumi mu gihe cye babigenzaga mu gucudika bigamije kubana. Aranagaruka ku gutera ivi aho bisigaye ari magirirane.
Igihe cyacu rero kubera ko amashuri yari yaraje, abantu bahurira ku ishuri, bahurira mu modoka, bahurira mu bukwe, mu misa.
Bwa buryo bwo gutinyukana mu gusabana ubushuti.
Gusabana ubushuti byari iby'abahungu. ndetse bikabanza no kumurushya akesho babanaga kwandika akabaruwa babona gashubije yemera kuzaba zababyeyi yashaka umuntu uzwi mu muryango cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yahatinyuka akaba ari butuma ujya kukuvugira ko wifuza ko umukobwa wabo yasaba ngereza by'imyaka muri 82 nasabye muri 81 nibwo natangiye kusaba ndongora muri 82 ariko hashize umwaka
mudusangije kwishakira abagimeze mu isanisha niyo
byiza by'ubuntu ko iyo watekereje igitekerezo ugikora mu buzima ibintu bigakorwa vuba ari ibikunda bigakunda vuba ari ibyanga bikanga vuba ingaruka nyine nuko bitaramba
muri kwa gufata ya mbere mu gusaba ubushuti mwatubwiye uburyo kera umuhungu ari we wafata rya mbere kandi kanamuvuna kuri ubu mubona bihagaze gute
kuri ubu nubwo abahungu no kugeza n'ubu nibo benshi nibo batera intambwe ariko n'umukobwa muri iki gihe shatse yego ntabwo ari kenshi akora ibimenyetso byerekana ko yenda gukunda ibirabwira cyane ngo ubuge ngo bakobwe nibo bavuga ngo ndashaka kutubana ubu rero kugira ngo shidire umuntu ahita muwe kubwira ko dukundana twabana
muvuga iki ku cyitwa gutera ivi
mbibonye rimwe gusa umuhungu atera ivi ariko mbona nayo ni umugenzo cyangwa umuhango waturutse mu bindi bihugu baturutse hanze mbona nta mpamvu yo gutera ivi kuko kera guteraga ivi duterera imana cyangwa umwami ubu rero simbona impamvu umusore ajya gutera ivi imbere y'umukobwa byarantangaje kubona ko umuntu aterera ivi undi muntu ubu rero ngo bireze sinjya ntabwo ntabwo bwinshi ubwo ntabwo biragwira ngo mbone babikora ubwo bifite impamvu ariko njye ntayo mbona
impamvu zo zishobora kubangamira umuco
kuko umuco urakura nyine iyo hari impamvu igaragara kandi abantu bumva abantu bakagikora bibanza guhararwa abashaje nkatwe tukabona yenda ibisobanuro bidahwitse ibisobanuro bihwitse nta kibazo iyo bidahwitse twarira iyo bigoramiye byakorwa na benshi bikaba umuco
nabo bino birahindukiye ubu ngubu hadutse abakobwa batera ivi abahungu bamwe bati ni ishyano ntibyaremenyewe kandi akavuga ati bishobora kuba nta nicyo bitwaye
ubu rero ubwo ni umukobwa nawe ateye ivi byaba nanone ari bya bindi nakubwiye ni nk'uko umukobwa yajya gusaba umuhungu iyo rero nibihinduka n'umukobwa akaba yasabaye nawe yatera ivi ntacyo mbona ubwo byaba byagiye mu muco wakuze abo inama natanga ni uko umuntu ujya gushaka agashakana n'uwo buzura bamara kurushinga rwa rukundo rugakomeza kuko ushobora gutera ivi umusanga ejo bundi ukaritera umuhunga ko njye mbibona
turabashimiye cyane
murakoze nanjye
arakoze bava kure Auguste ku kiganiro cyiza duhaye ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 0728 0282 3232 cyangwa se kuri 0778 0584 1411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandikamo Ijwi Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka noneho dufata akaruhuko gato twumve indirimbo ya Mike Kayihura yise Anytime turagaruka mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
I don't like another man on your timetable I don't like it even though homies you running with you calling your friend I don't like the way you're getting high without me I dislike it You're rolling with the wrong ones, you're looking funny Whoa, 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 yeah You're a blessing from the highest, I can guarantee Keeping it private on the regular is what you need Step out the hot box and dance for me Check off the groupies with the men sleep, yeah No, go, go, some song and knock a bar, I don't look it Anytime you show, I go hit up Anytime you touch me, I lose control No, go, go, susanga, nyaku, kagache, baby In any case, there is a kunyakundira In any case, tonight it is dangerous Rising, everybody Rising, it's my baby Looking serious, but I know it's because I'm moving through you the cup's so full with the jetty on the rocks tonight. Give you butter now and you're by my side. Would I take a talk? Talk to me. Cause I'm missing no banana's quality. I need a delay. I need you around me. Come to think about it, you're the reason I've been empty. You're a blessing from the highest I can guarantee. Keep it private on the regular is what you need. Step out the hot box and dance for me. Check out the cool piece of the Nancy. No, go close to someone and knock about a low key. Anytime you show, I go in the car. Anytime you touch me, I lose control. No, go close to someone and knock about a baby. In any case, my music when you come to me. In any case, tonight to the dangerous.
Kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nyuma y'akaruhuko gato, reka noneho twinjiye mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Ni ubutumwa tugezweho na Christelle Wikiza. Bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye yongeye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku makimbirane avuka hagati y'abashakanye bitewe no kutanganya amashuri. Aho twibazaga tuti se mubona kuba abashakanye batanganya amashuri byabaviramo amakimbirane mu gufata ibyemezo mu muryango. Reka duhere kuri Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yageze ati abashakanye batanganya amashuri no kubana neza ni ibintu bitandukanye. Ati nibikwiye guteza amakimbirane kuko imibanire myiza izashingira kubanganya amashuri gusa. Fisi uri Gasogi ati turabashimiye ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Fisi urakoze gushima. Naho Gasasira Theogene uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali ati ntago bikwiriye ko mubashakanye haba amakimbirane ashingiye kuba batanganya amashuri kubera ko bajya kubana baba aribwiranye bihagije. Naho haba menshi Patrick wiriri mu karere ka Rwamagana ati nkunda gukurikira ikiganiro ejo mudutegurira insanganyamatsiko zitwubaka mu buzima bwa buri munsi. Patrick urakoze cyane. Naho Iyamuremye John wiriri mu karere ka Gicumbi ati kuba bashakanye batanganya amashuri byatera amakimbirane mu gihe bashakanye batarigeze babiganiraho ngo bamenye ibihagije. Nyirarukundo Adeline wiriri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka atabashakanye mu gihe batanganya amashuri ntibyatera amakimbirane. Ahubwo bigomba kubaho imbaraga zo gushyira hamwe. Reka minire kuri Nyirabaruta Ange uherereye mu karere ka Nyamagabe ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Ange urakoze cyane. Reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ubutumwa bwanyu ni nabwo butugejeje ku musozi w'iki kiganiro. Ni ikiganiro cyagarutse ku bakobwa baterera iva abasore babasaba umubano. Mukomeze musangize ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagiyagarana n'igena Roger Mizero Crispe ari ku muhanga bw'ibyumvi. Mbibutsa ku kiganiro ejo mu gikurikira rujo mu masankaya ku 103.3 FM ijwi rya Amerika. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye.
Come, just a moment. Umunezero, I'm just a little bit.
Inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 urumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma washyize hamwe iki kiganiro.